wax walba anaga waay loo ma ooyay anaga waay hata loo ma ooyaynin basiday anaga xamar maynanin basiday ahukay anay taaganay abgaal maynanin basiday ahukay ana xamar ana roog ahukay ahukay meel ka jeer ana muday rooti la gabo rooti la gabo ma ila rooti shidaya ma ila dhoway ahukay may jar may rootiga rooti way bay baana ooli iyo ahukay la qaldaa kan jareerta qaadato kan la jilicda qaadato
Africa continental, kay dagne anatana mikin karabo.